najua warasi na relate sina time ya debates saka mjani gate anza kufijet juke saka mnavigate labda private jet candidates swaka mnavigate junda anza kwa marinate after washa great hawali anticipate precipitate na siku participate man's Putin kama Russian eye Sajando mfalme wa lie only blessings I got as iko camera shy I'm a let him fry I'm made my eye comrade fry comrade fly najua sahi ati mshari great una cry why nikupeleke dinner date sini mimi the only person ambition hainanga limits miku snitch labda untobu limi sorry haters ata mkenipenda I matter Munga Hakim isich nditni ndigli dingli katingli ah tunagadha huku na huku kama mawimbi kama mawingu misi alfa peke alfa and omega kulop na bima munga mjinga Justin Bieber nilimpepa pilsi pizza najua ni lunch but mwanomo na pika pengwa siwe anitwa katra kamkoba mima Ame karimandina, nalimdinya Naionea kwa cyber cafe Ini cypher I say, sito finya
We took over the plane and YCP uliza pilot Asking can we jump from this level, why not? Zangu wangu choma CV jumini cyborg Typhoid had too much smoke in a dry cough When they heard that I'm coming, G they turned the mic off Plugged out the cable from the right board There's a nigga kwa mfuku alikam na page ya bible Then they said mitambo, era kuna typo Binoculars niko balkon Wanataka kuni X kama Malcolm But hii ni kombi nanga ya Alina Tyson Ambapo na wazungusha zungusha kama Cyclone Ona sasa dark movie iwe brown ama blue Hii ni part 1, ongoje ni part 2 Stick on to your gangs kama gama uklu Wasi roll na madwans vako zaunza udu Hakuna silver platter nigga old is gold I can never tell you how a brother got sold When they kept warm we were out in the cold Ini RR they were already told that Mahayena kwenye park to go on We gon' put you rightfully where you belong So salute me sojo kini pata zone Wacha sasa tu kwa finye nigga rende ni wrong
Yeah, you know what time is it? Elisha lai toka kitambo Listen, Kila zone tumekonka wametuti Wadogi tunaroga mbaka nabi Magwangi na makonman Yo sasa sisi constantly Bado kwenye kona nipate deep Wrong red and your program na bado team Ukapi na manjora tumejipin Ukijadibu kubonga tunabegin mafaul Either way tukushandwe usiku ji Zamani lituzidia kinenge Ikabidu tumewasanya walenje vibenje Pasquizi tumeset of course tuko lembe Hit up ndo inaleta ya nyama na sembe Hit town dot na iran kila kona Na gang gang deep down wanagwaja wakinyona kwa tenje Hisondu taipata na mimi tupeke Hip hop nyibadom na jigamba na genge Dandora saizi pia inazoza man Dada than kwa baby ya binduki tulia mua pia kurap Bada than mamluki mikuki na tupa nikijam Kama venye michuki mikanda na wafunga faster Nikipita madapa wananita master Nusumita kwa chaka unataka vast man Wananita Saddam venye na wamada Akili kaimeja na ituliza na ma substance
Yo, mana low sky skiller Yo Man is a lost guy, wagwan, yo
Juwa na rap kuhusu, my daily routine Anakwitha ya kubusu, I just put it in Ring ting, I don't have to fit in Bora mdie ikonditni, litni koso mitni Linkiki, mi huben chidi chidi na gensi hivi hivi Usi stage na mimi kabla hauja chapa tizi I'll hurt your feelings, ama utajiu maulimi Ngeus 2GB, nguwai ndo bigi bigi Usilete aibu ndogo, unaroll na odongo Seti sina miondoko, ni vitu ziko kwa mbosho Niza bay side ya goro na zingine zine Neza go off, unezo liza kolo ama skanka Fi show off, leta moves za kung fu Nitoe mguya kuku, nitutu, RIP gone too soon. And man I lost kikende. Uno kawiti, tant na wrong rende.
Nastaka kipanda juu kwenye suit nikisikia blues. Nikuguza tu, atutumi remote juu. Sindo ma ITE, wakubonga in codes full. Informer is it decode shit, ataki kam na CC. Venom spits, sisting, I'm toxic in a different way. Fell on rebel, on steroids, na stand a hell. Holy shit, meme sick, na snaka via NHIF. Hell on Quincy, na star, yo stories jaget. Metoka koda bar, mindo na ball, quarterback. Mindo na form, na grounds, na sidai maswara bra. Tuko impala, na mtu akidai kunihala na jam. Massage pala, kustretch my back, alafu na real back. Full of kakitu na ka Hulk, but wananionanga Hank. Gotela kashia na mkatia sidai kurobank. Funga boot, piga salute, make sure meshimu rank. Katunanga madash, niati please call me Hash. Tuko mangau, manguai, na molde kwa chai. Ukijileta, unajilea, usidai juu ya kuwa high. Johan alidai kuniuzia, but siku buy. Nikamshow yo si biashara, katuwezi bargain. Excuse, way up, but tukikumit, unakumute. Nyoka ako inapenda nikicheze anga flute. Jeshi ya foot, aipendangi kusikia tukihoot. Huku chini kwa roots, tuko kwa kila branch ya hood. Wama soda, siyezi toshia kwa viatu zako labda koja. Makama ni vioja, mami alivunja ndoa. Conman na cola, kuna wanga chini ya sola. The roller, the owner. No owners, no joker, smokers. Toka kabla idhani, lilazwa kwa incubator. Unalola, mogoka, ulitema ukamuaora. Roroa, roroa, ukasa ukuora ora. Oh yeah.
Yes, it's the messenger.
Daily rauka rengwa say my prayers. Bad thing kando yangu ni jail. Give her a kiss then I'm out that bitch. Dufo mpararo kwa Lazarus pit. Third eye open me pakaga mascara my G. King make a kachi bukati. Pull up in a cherubim wa niggas licka me dati. Fanya shugli safi Air Force Ones yeh deep dusty. Took a break from rapping shit juni intermittent fasting. Hello, killer line above us of the year contender. HR ngoma zako na kwa gaju wa mezilenga. Got nothing to prove, check in my trophy chini ya meza. Pate ndani ya mrenga, check in povi la meweza. Magizani ndani ya hoopty. Speakers it tuni but I'm cruising so smoothly. Looking like a rookie but I do it like I'm truly a boss. Nigga of course, shugli yangu waka God given raw feeling. What I give off every time that he be rocking it. Una die beefs up me inside dish of broccoli. Put you in your place, this a coffin. Put you in then I lock it, record it. Sell the clips of what the net for some profit.
Whoa, how could you trust the media? Lifestyle kwa TV makes life look easier. I used to feed you, now you talking all the shit on the internet. What, like you got amnesia? That's why, in life you better think about yourself. You don't need too many friends, you'll end up hit below the belt. Had to get up from my lowest, I ain't need nobody's help. Through the pressure to get slow, I had to ease upon myself. PTSD, life challenges tryna finesse me. Done it all, ain't nothing a nigga fucking ain't see. Nimetoka chini ya kianani na stocky empty. Life goals zote ndani ya net, copy SG. Taking it back to the rap, making the money on that. Swag me tea, demo my titi, she wanna chill on my lap. Sunday yo ganji go back, mboka back to back. Ganji, nasaka streets, reason siku kwa trap. Oh, listen, I got the dope like 10 keys. Motherfuck all you MCs. Juu ya lines nilikula iyo karo. Wanna try kunfunza lesson, mina hata hizo daro. Tu.
Yeah, streets genje, early morning to kumboka. Traffic alikulua denje, le moment I lose focus. Zimeshika na bado na die kudrop up. Joker smoker kitu join, ana end up city mocha. Skills sharp and kazi le tiki za slaughter. Sa zingine miuka solo, niki feeling ika goka. Niki medi kama weed itanitosha. Atungia angi hoteli, ina pilipili na sosa. Life ni bitch, I treat her like a daughter. Sabe wakilalisha, tunapigilia kamboka. On the asses, midhili ya ngodha. Tukishikana na scar, ni shilingi na bonga. Moroto imeja evidence kuliko azimio. Ati tripu inapenda cheddar, niko azindio. Acha warazi, ni upelekanga my cousins bio. Wakikam na urazi, warazi wanadungwa bagi ya vifagio.
Mindo doc, hapa na watibu kama Dre. Tika kunyaku na cheesy brain, nikiwa tuma Dre. Mindo dope, rapper kwa machine wana play. Sita kuvako na si explain kwa nini waina pay. Bado ghostwriter, akipambana na pen. Mitsi mi off head nina buzz car 10 na kwa bolt rider ndo suto mania mandeng tuna blow off your head kama ujakanta maden ni extortion kaile jeshi ya kiambu na D explosion kakombia shake pasta rabi concussion ya mtembezi kwa chupa utati saina come through na gangster face karigi G alafu stick up mikono kabigi G michoro kwa jiji situ wasoro wako within kasoro kasisi jaribu shindana na mwadhin kwa soko karibu lakini nalingana na deal mosha sigara na grill na kwethe kama ya chill mboki ya lingala na drill hapa mwelewe ni real bosi kitanda na bill mefika mita kambil mixing drinks with sleeping pills kame relean na to die mchongo ano kwa beat ama piano ololo hadi ongwa roll yo let me hang nilikuwa na push maki kwa mboko nye kitambo saina hold mic kaki na tufungulia milango.
Nakumbuka tukianza hishi si nyinyi mlikuwa gamisi squeeze ni fani yati hata bila lines wanataka tukuhang na sisi bitch si easy kuchill gam na big G mi siku hizi na kulanga fiti nyama kwa nyama msupa nataka meeting na ganja ninja gasi tuna madaziki what up mi nauliza what up Allahu Akbar just before I blow up ati umepata picha na sijafika bowat usitishe ficha utaribu budget ya koya last time man really tried to touch my lioness I had to change the hashtag violence if you try me better try your best na chipo mtupa na mpa sausage alafu na mwaga mayonnaise omera why the fuck do we laure when he tenant toa biro kao rent le president wezi ongea nikisha ongea na kuchafua mazoea but style rare pia mimi nilikuwa msewa baba but skia sa hivi le kuko afadhali uombe Ruto juyende atako na sisi for the next 5 years najua inauma but sisi kusaidia yo huku tuna pesa nduku na mashete tuko magangsta tupu na mavete ati wifi wa yu ana pete bado una try kuprove tuko related
if when it Jackson Tyson au Jordan jege I only need Michael ikwe Mugabe Male au Kolimo Mina taka tu yo bob rich car sent 50 niko mafuta yote na naishi kwa tent juu azimio lizimia Kenya kwanza itakam na answer na iduka urezo wa Russia na Putin wao unatoa karada ku Ukraine juu umbrella zitaku save ka Ukraine ukinset when set in the brain junta haya ombeta kesi leta si ulicheki vile joy alifanyiwa imekusanya na ni daytime atuishi kwa mabega generation tumebeba wanadai tunafaa kupepea kwa pepa son live kabla ujasepa waya ganja yangu kafepa ile ratio watu wana dead ukipima na weddings inahitaji professional mourners picha classic come on ile dimanga ulikata ime hold corner si wasaida kitu sua it's an honor kia mafala kwa manyaru anekam na wamelia njana sahani mzima ya waru imekam na imejaa